Chavala rukundushia Hilori ji Masa yoria
Ni mwendo hivi
Yeru imabe na wala
Kilo mingi
Niyate kutoka taka toko
Kando uwe
Baba la
juke Tuka nayo sasa
Sasa.
I say. Ooh.
Yeah.
You know see that to come. See that to come.
See that.
You know see that to come.
Kisasa,
oh yeah, oh yeah, oh yeah.